face. Once upon a time I was a kid in the hood. Wah, squeezy, I'm part of the goons. Ngoriki toke and utajua ain't cool. Ala, he sure si kufool. Once upon a time I was a kid in the hood. Wah, squeezy, I'm part of the goons. Ngoriki toke and utajua ain't cool. Ala, he sure si kufool.
Headshot, tukianza tukumblain. Niko jikoni na nakula tumangem. Super anateta kwani achoki tukurain. Lakini you tatabaki kuwa thegi. Vile gwara gwara akitoa tumship. Singoje mfike mwisho mimsanii. Sina limit. Suki die honity. Some more die ku resist. Zogo ama tuifanya beef. Street different that to blame. Some living with the chips. Richos and they never do shit. Kazi yao ni kutupa tupa mdomo. Imbalance tomo nchura siwezi pimp bitch. Subenje imelandi na gloki koko mnoko. Wame shindo kuni trace fuck my popa. Na diamond didi na ni moko tatu soko. Ala mwambe weke koroho.
Once upon a time I was a kid in the hood. Wah, squeezy I'm part of the goons. Ngoriki toke and utajua ain't cool. Ala hii sure siku fool. Man nikisema siko hoyo siko hoy. Hicho cheni usoni ule ilondo ni kuchome. Heri nitowe domi pedi wangu mumtoe. Jusiezi kosa gode on top mi siko lonely. Nilingia choche aka toka kehuti. Kuliza ulizia neti alinitaja juzi. Mkono kwa biblia speak side siko chuzi. So kani komudi natokea kuwa uthi. Punguza yopesu sini approach uki race. Creativity nkonayo ni kama ya Bill Gates. Unagwaya goya nika umefungwa kwa cage. Kama mbaya ni mbaya tokea ama ni kutrace. Once upon a time I was a kid in the hood. Wah, squeezy I'm part of the goons. Ngoriki toke and utajua ain't cool. Ala, hii sure siku fool. Once upon a time I was a kid in the hood. Wah, squeezy I'm part of the goons. Ngoriki toke and utajua ain't cool. Ala, hii sure siku fool.